ZLatestMusic.com.
If it's something in you and me, beautiful people love Zambia. She the land of the strong and free.
Plug into the vibe like the source is calling the hills. From Lusaka to Mansa, this is the way we feel.
Kuwa Mozambia nina hayena ni peace mwa Africa. 24th October leo na haizwa mawuko wa Mozambia ni waswanera kutava. Yeah, Mother Zambia, wani Zambia, wani nation. Tumbo yetu na kwa mandwa lume. Vane varulua nezi mama pona amane. Kuliluna luto pira freedom chwana. Mordekai kuchichwana.
Oh yeah, oh yeah.